this is African love, baby.
I know you're gonna feel it.
Yo. Sifa ya kwanza we mweusi, so lazima awe na ile figa ya kitusi, so lazima awe na ule mwendo wa kimisi, uzuri wake bebwe na tabia si ukwasi. African love si muasi, kama penzi langu ni nguo yeye ni pasi, na kama ni wimbo basi yeye ndo korasi, na kama yeye ni jengo basi mi ndo mkandarasi, kandarasi. African love awe original, African beauty hata kama ni professional, weti we like aifanye international. African dress penye yes si weke no, hapo sina stress. Love for the African love, this is African love. Love for the African love, feel it, feel it. Tanzania mkoa wowote, Afrika dunia yani mahala popote, bila awe black lady. African love, yo. Love for the African. Tanzania mkoa wowote, Afrika dunia yani mahala popote, bila awe black lady. Woo. African love. Ebanafua kama amifanya plastic surgery, sifa zake nikianika ni azijaza diary. Mzuri kama mwezi pia safi kama jua, awezi kutatua utata wazangu isia. Awe mzuri katika wanawake, shingo yake kwa mikufu ya vito, ndo mala pake mwenye nguvu kafaraja. Au shindo kweke matendo yake ni shule, sifu kweka watu cheke. Awe huru mwenye nywele za ukoka nye usika kunguru, neno la kinywa chake sikiza liangaze nuru, ampende Mungu kwa ibada na tendo sikufuru. Sikufuru. African love. Clap for the African love. This is African love.
Yo baby.
Clap for the African love. You're gonna feel it, feel it. Tanzania mkoa wowote, Afrika dunia yani mahala popote, ila awe black lady. African love, yo. Clap for the African. Tanzania mkoa wowote, Afrika dunia yani mahala popote, ila awe black lady. African love, yo, clap for the African, clap for the African love, yo, African love. Kama kuna baby basi mshike mkono tuende tena na hii, tena na hii. Clap for the African. Sifa ya kwanza we mweusi, so lazima awe na ile figa ya kitusi, so lazima awe na ule mwendo wa kimisi, uzuri wake bebwe na tabia si ukwasi. Clap for the African,
yeah, Rwanda Inc.
This is
Wasaga,
Wastown Defender. Hashbest music,
Hashbest music,
gonna owe me.
Wana, wana, wana.
Clap for the African. Come on, kuna baby basi. Clap for the African. Clap for it. Feel it. Have it in your mind, nigga.